studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidibe jamwale modo eden goni e bete alalbare nay lewru decembre hitande 2019 yamde jena yotteke sai e kwakur Ousmane Niale buldo kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande to Mali ko gori himbe million dido ujinaji temed dido woni lojabe fayse tawa won bali kumene darnada hakkeji mabbe be gon leydi dallaji leni wonno ko Mali yambini tati lewru decembre do nyalom adna kejanado himbe lojabe kabaru tidallaji gondi do leydi hala mudum burno wonde le espace d'interpellation démocratique kati joni woni arande fa wullito goji do fedde eid ngade le commune dum wadi fa himbe on ko kollita ko kabbe dum en koy sini nata chaaji hala mudum wonno le binal photographique bomako le nyaloma tato ngal festival ngal sili mudum fawi do sajo nate artiste en hewbe kolliti bawde mudum le ngal kawrita yidi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon kala do bodon tawede le mali e do hedade studio tamane Le mali himbe lojabe hollitama wiyede ana buri million dido e ujunaji temede dido bale kewde ngodi kumanide daranade habade hakkeji mabbe fay e tawede himbe ana gondi hollitede e darnde lojabe bangal yirwere e kebal neddaku dabareji lam o pamaka ana fandi ko tabete bamari ana fandi ko tabete dun yoga taygiti le ni wonno ko mali yambini talataare kenyan tati lewru decembre do nyalum adna kejanado himbe lojabe be himbe be sokurtuji ngoni e mubben ana pandi ko e himbe be sokotoji ngoni mubben ana paddita tiagal le malina mamadou sama sheikou aminata dial
c'est vrai que
ngonga jatin be mbaye minde kulle yogaji ana pandi bangal ma kam mi do wawi sedanaade on lamu o yeggitali be lamu o ana wadana be ko wawi fu kam e yimbe nyakube be bangal beedugol ande mabbe e bangal bomgul mabbe golle e bangal no mbaye gollirde
des activités
o do hakilo ablay mayga tindinowo der ministre humaninde faba e kanye habbo talkaku wana fe di kambe yimbe le lojabe be e wi dawda kulwali famdudo jile hore yudun fedde ambe ku seraji kumani di der kedde adna rondu fawde yimbe le lojabe tabaka no haniri der leddi mali
don demande de l'éducation
bangal jandeto kulle kewde anton ko wartata cyallal be galati dallaji bangal gollal gese kulle kewde beedike kany e margol dabaji e awgol ko wartata woteji mi do daara lamu o hokka be hen gedu mabbe kambe yimbe nyakube bangal heddi ton o be pandina sannen
on est très très marginalisé
jamarande ka hakilaji mabbe no tirti sanne bangal kabaru lojabe be so hakilo yobo be kani kunchene da hore wobe kay koliti hana fe be notoro alhali mabbe wajimbinde mo ireji
par rapport aux personnes handicapées
bangal yimbe nyakube chaldi wawbe wadde fonction publique taykitama be bamete wakati goto be njogi darne mawne le leji bangalanga fe yawle lobbe ngala sabe dun wadi so bimi be tampina mido mila be ngatana hakille sedan lamu o ana wada yoga bangal mabbe be nangira ko honan yimbe heddi ben wanya be yogaabe bawbe gollude garbina gongol buri welde be diina golle o dun sabi bini yimbe teddinde be sabi be teddinaali ko hema tafon
comment ça se considérer d'abord
lojagu yo hello bangal hakilo ma dun chaldi wasudo hinnaade e wattu sede ma abadan e madraji yoga yo alhaaliji de sifaji kewdi idi bawi latade bangal hakilo bangal hala bangal jile ma dun sifaji goddi
kabaruji mali hejojo studio tamani fana mbay hebe do whatsapp nelde batak studio tamani do numero 76 62 88 50 do mbay no dudu mer mer fakit no don di kabaruji fo on numero 37 321 studio tamani sariyaji yeso jama fedde gonga sariya e dewrintinal CVGR ankani fudude lewru jetti lewru decembre ndu leedi sariyaji tognaabe jiwde rebellion hitande 1963 warde ko akmi muza wonkadi hakkude 2007 yottaade 2012 kettinete sariyaji e kan e sariyaji jiagon kan wadede no sariya goto fulle nyalom dum wadam fa tognaabe ni kollita ko gadda fandi fu himbe temere joyon kan hawrde e de jonde le mabbe ana hen lamun ko be leedi ndi bale kumaniide hakkeji bibbe adama e hejabe bale societe civile jonde chapantati e jetto berde fedde jukkiti tonne kaldan gadangal fa jam hebe gal bantinama do ndattu gor surobe don mediation international boto on hanno wadede sappo e go lewru decembre du tiagal ko darnano lebbi kewdi joni don gonden joni do fa do gonden joni do kay wala fu nyalande kollitaande de CSA hani jodade boto kasen kubur himbe ko buri sukabe chapande jeddo egube warde le diande falaje puddi yade l'école ONG CIAB uditi sud l'école de d'accord do faabugol jawdi Oxfam saarabe sukaabe jetti o imadara jangobe kany en du kolliti wid ana jogi tidal laaji bangal jodorde e kaake godde Musa Male Sissoko yotti ko onno kani ko hebina do faccidag Mamadou Sama Sikko Aminata Diallo
kado hala woni ko sukabe lukube fuddori jande mabbe beta ko lukkem woni ko beedo sukabe nan der danki mabbe hinade jandeji mabbe
mi de yidi ecole so mi tilike jande mi dilla ta de ministre
b c d e f
jande ne nafor mi do fama pacitali mobbo
mbo blanc comme team mbo blanc ki se mi o clairso encade de d s yas wondire oni dada mama zam padmi number mesuri ko en bitsu
ewi jangnobe be e bara chapande jeddo en jogomo sukabe likuy jugube hakunde dubi jegom e dubi sappo e didi ewi mabbe ti allahji di e tawede fuf be do sukabe likuy be na kuani sanne jandeji dibe gondidi
be wari amen e faaba muya jawdi Oxfam min putti jande de do lewru novembre mi dan gondi e sukabe classe goho gonnobe ecole arande ti dalla momi jogi arande o suudu jangindirdu no ana fandidi sukabe tido bel mu sukabe e dagol njodoto so jande
son sur des notes
hama jallo kanko horejo beddo egube be yetti sanne odo anya o mo ndara jon en anya lubbe yottino fabade be yalla jangirande na wawana kasindine beddo sukabe
permende noni mi jakkoto do maro kiloji sappo mi ittana songo mo defan dum en bo bawde dem wana non fu joni mi yiti bete fu mi do hokkabe temede joyi wakkati yoga temen nay temede jeego be hawde ne sukabe men sukabe chapande jeddo joyo faysata buudi sappo sappo kokkuda dum en arandi kalismu en hebino aya hay leedun nimin goni ballaari kamin don kasin gine mudum sanneni sukabe balle mawbe balle fays bamngaaji do be njodo wala daage wala bikkiji wala hundu fuy sana ndaade sana balli go wadani dum ni woni gongo be do golloobe janginoobe be kibini lewru hanne fay huuni ji ay tafon
horebe ONG o collectivity o do projet puddudo wattu lewru ut jabbidum du jukututo e le lebbi sappo e jetti yu ndar d'accord de egube falaje centre mobile e senu
sappo lewru décembre leetan fu espace d'interpellation démocratique dum wonno wulita ngoji tognaabe ana wada le malika wadde ide le commune joni wono arande mudum kati woni do dum wadi asawere jabbinaade do yimbe kolliti wembereji mumben conseil communal huncani dum hore halaji ko buri halaji ko buri hore fu na pawino do kabaruji basi leedi e wi huncani be don hore dum wadi fa be kettino himbe be anda sugulaji gondi do mumben bangal mudum andi ko Christine Habibatu Dara hebi ne yude kati do faccitaango Muhammad Samaseko Ali Sise
ti alaji kabaru leedi der commune kati na kewi sanne dalil mudun yo odon nokku wulitango der commune o talki chapanena e goo pawidi do kabaru leedi na juude lamkobe be e wi kanko maire kati o odon nokku latto sababu tutundral hakilaji hakunde jamarande do dido ti alaji di kadana yoro wulugem maire commune ngalure kati
arafi holare woni hakune yimbe be e gollo e meri be kina meri o battina yimbe be e mabbe hollabe golle ngatte do meri to o yalla on fu ana heba he weltare yaade chuudi sharia ngaaji di wana dabere e juude ami dabere lobbere woni jodde en kalde en kawr
merki do Musa Mara tottado teddengal ngal do kawrital yetti sanne o do kabar o ka o mandarra kambe kejabe lammu kubin o yu dawrude ko buri ngal do kawrital e hebande ti allahji jamarande jabuji
organiser l'espace
gal kaldal kawral ana mutu kaldal kawangal hebi waytare laataare gonga nudu ana mutu san bibe leendi din nodda yimbe be faawara hedo be naabe tan yalla be keba hewtude hakke ngaaji ma ti dalla teren ji ana hewi sanne kati to bi mbawi huntura ti dalaji gondi do maeri fu meri o hokka yimbe tonyaabe hakke ngaji fe hunde wawa yaltude caggal dum so wana weltare
draman dumja wari ngal do kawrtal do ti alla mo o jogi do kabaru leedi hakune mako e lam o
ona wi jogino terrain goto kantigila lam o banti terrain o mudum to poste de péage mi mi kam yotti ge horabe darani be chartude ti dalla terrain ngaji yalla mi keba nokku goddo to mi gona ga faado mi goni hande do mi keba fe nokku mi mi kam mi hore nanni tereji meri to hande wala ko hebaani
tagal ngal do kawrtal kanko dumbiya o na yeli ti dalama ko o wa huncina da hore dum ngol ko hebaani en Christine Habibatu Dara kejaadu studio tamani to katitun
odo andini yalla natengon sajono dum hollita le yonterande musée de Bamako le kawrtal sappo di dabal bibbe afrique bangal nate do musée national Bamako do dum hollitetno le nyaloma tata bo pawido do kabaru nate artiste en hewbe ko kawri hen no kuliti bodde mu be le nyalom o yeso hawrbe hen be Musa Diallo andirte do le ana wonnoto andi ko hebini do faccitan Mamadou Sama Sikko Aminata Diallo
ɗum ɗo yo soyfa ɓamabo photo leydi Mali facintinowo ko photo o hollitata photoji gonɗi dow huuɗo to musée leydi Mali gaba makko one ɗon ko woni artiste goto naati e nokku o wadde sifaji boomi nde ɗo dillere laati sababu yimɓele ɓe foof jaari ɗo o woni ndenno ɗum ɗum woni immaɗe oɗo kabaru o nanude soyfa e famude ko wodi keɗɗenna Arlette Louise Dakosi garɗo hawrude oɗo kabaru o
ɗum jaati woni kabaru o min dokki o hakkille e ley kawrital gangal Bamako to min cuɓike haalde e nate cefotoɗe e beloje ko tawete e hakkille lobbo ley natel
e ley ngalɗo kawrital kamɓe landinɓeɓe gattani hakkille ɗum artiste en hoɓɓe batte sifaji mabɓe hinade kulle ɗe hono kanko Buhel Wes Suzanne andiraɗo laatade performeuse omo jeeya leydi Afrique du Sud e kañe Madina Ndiaye piyowo Kura jeeyaɗo leydi Mali ɓe foof no gonno e kawrital ngal keɗana Kura Madina Ndiaye sal sappo ɗiɗo bal lullirgal rencontre africaine de foot no jokkiti gabamako ga yamiriji ɗi ɗum jokkitoto nder nokkuji sappo e ɗiɗi kertanaɗi oɗo kabaru o
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
kabaruji gon ley région ngaji men ɗi coggu sarbom ɓeyde ke kuccala coggu cakuru ko wonno temen nayli lewru ƴaɓɓino ndu wari hannden fa temere joyi e debbe sappona fa temere jeegon e wi sottoɓe ɗum coggu o ɓeyde ke saabe golloɓe golle muɗum golle guese gondi hannden sini kettal timi coggu muɗum an hani jippade e wi mabɓe sakiraɓeɗo kadi ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde an wodi wassalam